altar.
It's 10 on the hit.
Hey, Lord, I've seen in your grave.
Yes. Say Baba nimekona, nimekona, ukinitendea miujiza. Ukweli baba nimekona, nimekona, umejidhihirisha kwangu. Alo, umenishangaza, bado naiona Eva. Umenishangaza, umenisiba mdomo.
Umenishangaza, bado naiona neema. Umenishangaza,
mimi na wewe, lugha yetu moja, tukiongea tunaelewana, yani mambo sawa sawa.
Sawa sawa,
usio wewe, tukishachokana, ila kwako raha naiona, yani mambo sawa sawa.
Oh Yesu,
everything that I needed all for you, that is gonna be in somebody, and I cannot see everybody, yeah. Lord, you have been so grateful to me, I don't wanna hide and I know that all of the things you did to me, there is nobody can do and know, yeah. Aye, 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 nimekona Bwana. Aye, aye, aye,
mina wewe.
Look.